Echi emechi adịghị onye emechi. Echi emechi adịghị onye emechi. Ndị kacha mma n'elu ụwa adịghị ihe karịa. Ndị kacha mma n'elu ụwa onweghị ihe karịa. Iwu ihe ka na ndidi, biko ribe ya enyela. Iwu ihe ka na ndidi, biko ribe ya enyela. Ndidi bụ ọgwụ ụwa. No worry in life. Onye dị ọsọ ọsọ n'elu ụwa na nwanwụ jọrọ njọ. Onye dị ọsọ ọsọ n'elu ụwa na nwanwụ jọrọ njọ. Ihe ọbụla ị na-eme, biko nwenu ndidi. Ihe ọbụla ị na-eme, biko nwenu ndidi. Ndidi amaka. Ọ dị nwoke na nwaanyị ọsọ ọsọ. Ma onye trela ma onye danfo. O nwere onye na-ewere ndidi chee nwanne ya ka ọ gaa. Nkịta nwere ndidi n'elu ụwa na-ata n'ọkpụkpụ siri ike. Nkịta nwere ndidi na-ata n'ọkpụkpụ siri ike. Nkịta nwere ndidi nwanne m na-ata n'ọkpụkpụ siri ike. Ụmụ Chineke onwe ihe kari ndidi. Ụmụ Chineke onwe ihe kari ndidi n'ezie. O nwere otu nwoke a na-akpọ Jo. Josef bụ n'ụwa Chineke, ọ dịghị ihe kọrọ ya. A bịa na ego, Jo nwere ya, ọ dịghị ihe kọrọ ya. A bịa na moto, Jo nwere ya, ọ dịghị ihe kọrọ ya. Josef agawa ịlụ nwaanyị lụta, ọ bụ ịma mma mma. Ọ bụ ihe asamma asamma, o nweghị ihe kọrọ ya. Ọ bụ ihe asamma nwaanyị dị mma, o nweghị ihe kọrọ ya. Otu ara ga ara abụọ aga, o nweghị nwa amụtara. Ara atọ aga nke anọ aga, o nweghị nwa amụtara. Ara isi aga nke isi aga, o nweghị nwa amụtara. Iwe wee bịa Jo, nwekwa gị nwe ya mere nke na-adị ya mma macha. Nwaanyị mee n'elu njọ, o mee n'ala njọ. Ndidi amaka, ndidi amaka, ndidi amaka, ndidi amaka, ndidi amaka. Josef akpọ nwunye ya, anyị ga-eje n'ụlọ ọgụ. Anyị ga-eje n'ụlọ ọgụ, ka anyị mara n'onye o si n'aka. Anyị ga-eje hospital sister, ka anyị mara n'onye o si n'aka. Agụ ụlọ ọbụle, ọ bụrụ Jo ka o si n'aka o. Josef etinye, Josef akwa, Josef etinye. Josef etinye, Jo akwa, ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ọ bụ eziokwu na m nwere ọba, ma o nweghị uru ọbara m. Ọ bụ eziokwu na m nwere ọba, zizie na m uru ọbara m. Enwere m ọba nwe ihe niile, kedu nwa m nwere o. Enwere m ọba nwe ihe niile, enweghị m nwa ọbụla. Enwere m ọba nwe ihe niile, enweghị m nwa nke m. Ndị amaka o. Josef na nwunye ya bido gawa ebe dị iche iche, ebe ha na-achọ nwa. Ha wee gagide 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 gagide, mana nwa ikpere abịa. Josef wee togide, kaba nka, kaba nka. Otu ụbọchị Josef apụta n'abalị, tinye aka n'agba, wee chebe otu ya na ụwa si eje. Josef echegide chegide chegide. Oesi. Agaghị madi ndụ, wee gị bụ ọnụ mụ ala kọmo. Agaghị madi ndụ, gị bụ ọnụ mụ ala kọmo. Agaghị madi ndụ, gị bụ ihe mụ ala ekwugo. Aga m achị ụdọ bụ ime ọhịa onwe guru mbara. Aga m achị ụdọ ga-abụ onwe m zizie n'umuru mbara. Aga m achị ụdọ ga-abụ onwe m zizie n'umuru mbara. Josef wee chịrị ụdọ baa n'ime ọhịa, mgbe e were ụdọ gbuo onwe ya. Onye na-enweghị ndidi n'elu ụwa na-anwụ n'ọnwụ jọjọ. Onye na-enweghị ndidi n'elu ụwa na-anwụ n'ọnwụ jọrọ njọ. Onye na-enweghị ndidi, onye ahụ na-anwụ n'ọnwụ siri ike. Onye na-enweghị ndidi, brọda na-anwụ n'ọnwụ jọrọ njọ. Mgbe nwunye ya nụrụ ihe mere nụ, ọ maghị ihe ọ ga-eme o. Nwunye ya tie, nwunye ya kwa, nwunye ya tie. Nwunye ya tie, ndị obodo abịa, maghị ihe a ga-eme eme. Ma mgbe ihe ndị a na-eme, o nwego ihe ma na nwunye ji obizi imetụ Mos. Mgbe ndị obodo chọpụtara ihe mere, onye ọbụla etibe mkpu. Ọnwa ite naanị gasịrị, nwunye Josef wee mụpụta otu agaraga nwa nwoke bụ Somma. E wee gụọ ya bụ nwa onye Mechi, nke pụtara na nweghị onye mara echi. Maka na ọ bụrụ na Josef nwetụrụ ndidi chi n'oge Chineke, ọ gara ịdị ndụ hụ nwa ya anya. O ndidi kacha mma, ndidi amaka. Ndidi kacha mma. Ewo, ewo, onweghị onye Mechi. Ewo, ewo, onweghị onye Mechi. Ụmụ Chineke, onwe ihe karịrị ndidi. Ndị ahụ mụ na ha si eje ekpere, onwe ihe karịrị ndidi do. Onye kpọsara ya kpọsara ka ore, mana ụbọchị ore ụkwanụ ọ ga-egbu onwe ya. Mba, ndidi ka ọ ga-eji ya. Ndidi kacha mma, 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 ndidi kacha mma n'elu ụwa, ndidi kacha mma, ndidi kacha mma mụ Chineke, ndidi kacha mma. Come and see the blessings of the Lord, it is moving all over me.
Come and see the blessings of the Lord,
it is moving all over me.
I say come and see the blessings of the Lord, it is moving in my life.
Come and see the blessings of the Lord,
it is moving all over me.
Brother, come and see the blessings of the Lord,
it is moving in my business.
Come and see the blessings of the Lord,
it is moving all over me.
Sister, come and see the blessings of the Lord,
it is moving in my family.
Come and see the blessings of the Lord,
it is moving all over me.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Whether in the village,
the blessing, blessing.
In my working place,
the blessing, blessing.
In my business,
the blessing, blessing.
I say the blessing, blessing,
the blessing, blessing.
Anywhere my foot tread upon,
the blessing, blessing,
blessing, blessing,
the blessing, blessing.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Ya nule regi mama Chineke, koneru ari n'ebe m nọ.
Ya nule regi mama Chineke, koneru ari n'ebe m nọ.
Asinye ya nule regi mama
mama chineke konere ali metumo
jadere yi mama chineke konere ali nebe
roda jadere yi mama chineke konere ali nezinulo me
jadere yi mama chineke konere ali nebe
sister jadere yi mama chineke konere ali nebe na soya
jadere yi mama chineke konere
Ngazi chineke abarubane baino
abarubane baino
asimongozi papa abarubane baino
abarubane baino
yesu yibyanerego iyo chuku nemere
chuku
oyimo byanerege olama chuku nanze chuku diri no bimba chuku emedala no mopie
papa
asimibyanerege byanerege olama chuku baroba
ngazi chineke
Ngazi chuku o, yebe na swaya
o, ngazi papa
o, ngazi chuku o, yeba ina lalu o, ngazi chuku baraba, yesi imo bale. Wane bia lele ima machi neke, kaniru arine baino e. Mama chineke konere ari ne baino
Asingi
mama chineke konere ari ne baino
Yalere mama chineke
konere ari ne baino Asingi mama chineke konere
Yalele imama chineke Koneru adine bemno
Ye babo laitire
Ngazi ngazi
Ye babo laitire
Ngazi ngazi
Ye babo laineje
Ngazi ngazi
Ngazi chifu barabara
Abusa ngazi ngazi
Umeduo
Ngazi ngazi
Ubalane
Ngazi ngazi
Abu ngazi chifu
Ngazi ngazi
Ngazi chifu
Abusa ngazi ngazi
Blessings of the Lord is moving all over me.
Moving all over me.
Blessings of the Lord.
Blessings of the Lord.
It is moving in my family.
It is moving in my family.
Blessings of the Lord.
Blessings of the
Lord. Even in my business.
Lord, I'm blessing.
Blessings of the Lord, it is moving all over me. Brother, come and see yo, what the Lord has done for me. Sister, come and see ye, what Jesus has done for me. He has made me glad. Jesus has gladdened my heart. Come and see,
come and see.
What the Lord has done for me. I say, come and see blessings of the Lord. It is moving all over me.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
Come and see blessings of Jehovah.
It is moving in my family.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
I say, come and see blessings of the Lord.
It is moving in the church.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
I say, come and see blessings of the Lord.
It is moving in Nigeria.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Anywhere we go,
the blessing, blessing.
Everything we do.
A blessing, blessing.
A so so blessing.
A blessing, blessing
in the morning.
A blessing, blessing
in the morning.
the blessing,
blessing in the night,
the blessing,
blessing, the blessing,
blessing,
the blessing,
blessing,
oh, the blessing, blessing,
the blessing,
blessing, blessing,
blessing,
blessing,
blessing.
Push me, God,
push me.
Push me to another level.
Push me, Father.
Push me to another level.
Push me,
Jehovah.
Push me to another level.
Push me, Father.
Push me, Lord.
Another level.
Push me, Eshada.
Push me, Baba.
Another level.
Push me, Lord.
Push me.
Push me to another level.
Push me, Lord.
Push me.
Push me to another level.
Push me, Lord. Baba.
Push me to another level.
Push me, Lord. Jesus, push me, oh. Father, push me, oh, push me, Lord. Jesus, push me, oh, push me to another level. Father, oh, Lord, push me, oh,
push me, Lord.
Push me to another level.
Push me,
I put my trust in you.
Push me,
Baba, push me, Lord.
Push me
from poverty,
oh.
Baba, push me, Lord.
Push me
from stagnancy,
oh.
Baba, push me, Lord.
Push me, Lord, to another level.
Jesus, push me to another level. I don't want to be stagnant anymore. Push me, Lord.
Jesus, push me, Lord.
Push me.
Push me to another level.
Father, push me higher, oh.
Push me.
Push me
to another level.
Push me, Baba, oh.
Push me, Lord,
another level.
Shall I push me higher, oh.
Push me.
Push me.
Push me to another level.
Push me to another level, Baba, oh.
Push me.
Push me.
Push me
to another level.
Father, push me, Lord, oh.
Push me.
Push me
to another level.
Jesus, push me higher, oh.
Push me.
Push me to another level.
Push me, Lord, oh.
Push me.
Push me to another level.
Yes, Lord. Push me to another level.
Push me, oh. Jesus, push me, oh.
Push me, Father.
Push me, Baba. Jesus, push me, oh.
I will lift up my eyes unto the hills.
From whence cometh my help? My help cometh from the Lord.
When coming heaven and earth,
please, Lord, push me.
Push me to another level.
Oh Lord, push me higher.
Push me
to another level.
Push me,
push me higher. I don't want to remain the same. Father, push me, oh. I don't want to remain the same. Jesus, push me, oh.
Push me
to another level. Push me from poverty.
Push me
from posterity, oh. Father, push me, oh.
Oh, push me higher, oh. Push me higher.
Push me higher.
Oh,
push me higher to the next level.
Push me higher.
Father, push me, Lord, oh.
Push me to another level.
Jesus, push me higher, higher, higher.
Push me
to another level.
Push me, Lord, push me higher.
Push me to another level.
Push me higher, push me higher to the next level.
Take
me to the next level, Baba, oh. Push me higher, take me to the next level, Jesus.